gwe arwane ntalo yegwe yegwe yankubila balabe ugwansa nisho mutima ukuleza nga stima yegwa kankanye nsozi edobozi lyo lya sanjazi ugwa tambo za balema kulabye kendwa demozi wonya uri katonda tafowa newe tukuchawa gwe tochawa uwamfulo mwana gwe yanjagala wesi sana oline ebintu byokola ebitalina mulala bisobola nga gweweka bisobola nkwewunya byokola nga birungi nnyo byokola ebintu byokola nze binsanyusa byokola ebintu byokola nga birungi nnyo byokola ebintu byokola nneewunya byokola ebintu byokola nze yalita sana wansembeza nonaza we nali sigwana gwe wanjagala tewanswaza mubunafu bwange bumbere ddamaanyi mu maziga gange wumpadde essanyu n'oluyimba olupya ng'ani yalinga gwe yesu ng'ani akolanga gwe yesu ng'omukono gw'omuwonya gwagamba kibeera ne kiba You made the earth by your power. You raise me up like a tower. You bless and rain like a shower. You bless me every minute and hour. Nga birungi nnyo byokola. Ebintu byokola. Nze binsanyusa byokola. Ebintu byokola. Nga birungi nnyo byokola. Ebintu byokola. Neewunya byokola. Ebintu byokola. Ezigo malala, malala Okutegera kukulala, kulala Amanyi go chilala, chilala Olimulu jinzo mala Agezu wazaba silu Iye gwayo gezaba kasilu Ugwe kawamba gulu Odi katonda kole vikulu Gwa gaga wazaba avu Ugo mazuki zabafa Iye gwe bula mugwe kubo Kuba kwe sigori ngabo Uwanira bawombefu njagala makubo gokuba malongofu You the light in my darkness You bring me joy in my sadness Nga birungi nnyo byokola Ebintu byokola Nze binsanyusa byokola Ebintu byokola Nga birungi nnyo byokola